Black Market Records.
It's Kago on the beat.
Sisi tuko zonk, elevation ni perfecto. Stronger than you know, tunakimbia mapepo. Madoba ziko top, watu daizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dinga.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi ka junior numero uno. Hustle kwa brains, drugs kwa veins. New dream, maybe I didn't break his chains. Life ni marathon, mina race adi kwa rain. Kwa streets ni konuma, mina doji is a pain. Na sleep just work, got my eyes on the prize. Stacking every dollar, watch my empire rise. Yeah, it is talking loud, but I'm deaf to the lies. Nili kwa down low, now I'm touching the skies. Bosongo na lisa repost ni kwa vacation. Ni kwa madawa, ni madua medication. Traffic ni zuni kwa stack or petrol station. Life in a bow. On my self-evaluation. Sisi tuko zonk, elevation ni perfecto. Stronger than you know, tunakimbia mapepo. Madoba ziko top, watu daizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dinga.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi, kajunia numero uno. Huligana mecheki dhaya kadrool. Jidubi ya kona dubi mina actor fool. Agu banana ni komodi ya mababoon. Side maraba ni na allergy balloon. Simja confine, amefanya to unite. Sit back, relax, na enjoy fine wine. Life is a game, I gotta play every move. Hustle in my blood, I got nothing to prove. Sisi tuko zonk, elevation ni perfecto. Stronger than you know, tunakimbia mapepo. Madoba ziko top, watu daizo mapromo. Habibi na kibidi, tutashirikia dingono.
Tutashirikia dinga.
Habibi na kibidi ka junior numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi ka junior numero uno.
Numero wa.
Habibi na kibidi ka junior numero uno.